Ministry y'ebyobulamu erabudde bannayuganda okubeera obulindaala oluvannyuma lw'okubalukawo okw'ekirwadde ky'Ebola. Kyeddiridde olunaku olw'eggulo Ministry y'ebyobulamu okuzuulayo omuntu owookubiri ow'obulwadde bw'Ebola wakati nga Ministry y'ebyobulamu eyongera okunyweza ebyobulamu okulaba ng'obulwadde buno obwabaluseewo mu buvanjuba bw'eggwanga erya DR Congo tebweyongera kuyingizibwa wano mu ggwanga. Okusinziira ku kano Dr. Henry Chowe Bosa akulira akakiiko aka National Incident Commander for Public Health Emergencies mu Ministry y'ebyobulamu, abalwadde bano bombiriri bannansi ba ggwanga lya Congo abayingira Uganda nga baagala okufuna obujjanjabi obw'enjawulo obusinga ku bwewaabwe mu DR Congo. Kano Chowe ategeezezza nti tewali munnayuganda yenna yakwatiddwa obulwadde buno era abaazuulibwa abava mu ggwanga lya Congo. Bijjidde mu kiseera ng'omulwadde asooka ow'Ebola era munnansi wa Congo yafiiridde mu ddwaliro e Kibuli gye badde agenze okufunira obujjanjabi.